Yo, booty gang.
Hey, wait,
yo,
sauce, double gang gang.
Together for life, man is power. Oki niyo weni kau, inachapata ni uchawa. Kama iwe, basi iwe. Kama iwe. Basi iwe. Together for life. Man is power. Ukiminya we ni kao. Kinachopata ni uchawa. Kama iwe. Basi iwe. Kama iwe. Basi iwe. Jamisha bliss. Respect yourself, Buddha. On my ways. Usipofata basi kunja. Mbona kaona nbora. Manoti mingi dora. Au ni timbe na vingola. Ukibisha ni kupige na bastola. Senorita, oh my god. Mwendo, it's not bad. I wish you were a bad guy. Aye, it's not bad. Senorita, oh my god. Mwendo, it's not bad. I wish you were a bad guy. Aye, it's not bad. Together for life. Man is power. Ukiminya we ni kao. Kinachopata ni uchawa. Kama iwe. Basi iwe. Kama iwe. Basi iwe. Together for life. Man is power. Ukiminya we ni kao. Kinachopata ni uchawa. Kama iwe. Basi iwe. Kama iwe. Basi iwe. Together for life. Man is power. Ukiminya we ni kao. Kinachopata ni uchawa. Kama iwe. Basi iwe. Kama iwe. Basi iwe. Together for life. Man is power. Ukiminya we ni kao. Kinachopata ni uchawa. Kama iwe. Basi iwe. Kama iwe. Basi iwe.